Yani daddy, mweza kushafika safari. Daddy, mimi nimezamaga kweli. Daddy, mweza kushafika safari. Daddy, mimi nimezamaga kweli. Yani si pepe si macho si tazami kando nshafika kikoma. Wako na nata na nata na dinga tangata nimesha pata soma. Si baby unikamate, shike unipakate. Watoke mate nisafishe nitakate tope nisinate ya watoke mate
Precious producer.